download kupitia pedejtv.com.
Anajicholegelege kakimada, akinipa lote lote na jingata, tukijigi jigi na ngata, na ngata. Mtoto kafunga shaka shakila, akitembea kakata pila, uno kama feni na ngangania. Guzila eni sio buti la mgambo, akigeuka nyuma mambo moto moto, mwendo ado ado uno mkongo. Mtoto yuko fiti yani gudi gudi, sweetie sweetie banana, line softy sweetie kinanda, mtoto wajuwagi kudanga, kudanga. Sungusha wakone, wenye roho mbaya wakone. Sungusha wakone,
hiyo minyamo kwa nyuma ni beef ama pork. Zungusha yo kitu rotate kama clock. Stack you won't get baby, let your body talk. Mzuko kipanda mzinga ni crazy cock. Haya, alafu girl niko single, ka polisi situfunge hizo pingu. Alafu zuri lako we single ngingo. Wowowo, nipe leto nzidishe mavrinko. Ilo jibam mina nipata basam, paka mida we unakuenda la nifanya mina kam. Ilo jibam la nizidisha maham, paka mida nimelala la namusha na nidham. Ilo jibam ukini patia zam, talichapa na uno mti hapa chini bokwa ram. Ilo jibam suni peka salam, nilipigage usiku wa subuhi ni alam. Hey, tukide.
Sungusha wakone, wenye roho mbaya wakone. Sungusha wakone, wenye roho mbaya wakone. Sungusha wakone, wenye roho mbaya wakome.